Asembe fakti na ove ni kasi tombe. Sembe kulipe ma divorce break up on the day. Ijafeshi ye ufuna waifaka pa muviri we ukumba. Kwa mupanga panga yo taiti the only one. Bima bima, according to your specification. Imagine mchima wake unapasi wetia. And you're the only one uwaishiwa akisesia. And a reminder, no matter where you are. Ima mkumbusa, ati wasi ya mtu kunyumba. Akafuno lufyanya, akumbuka kwe machoke. Akafuno luwana, asembe fakti na ove ni kasi tombe. Sembe kulipe ma divorce break up on the day. Ijafeshi ye ufuna waifaka pa muviri we ukumba. Kwa mupanga panga yo taiti the only one. Watenga vonzula, wafaka polula. Ana network yako uchape. Akaenda kwina ngo ni outside the coverage area. Ana reminder, no matter where you are. Ima mkumbusa, ati wasi ya mtu kunyumba. Akafuno lufyanya, akumbuka kwe machoke. Kafuno luwana, akumbuka kwe machoke. Asembe fakti na ove ni kasi tombe. Sembe kulipe ma divorce break up on the day. Ijafeshi ye ufuna waifaka pa muviri we ukumba. Kwa mupanga panga yo taiti.